Kichwa kinatakataka vitu Blanks Shana poch ila zingatia change Oh my God Wait up, tusilembeze Izo maraundi tuongeze Come on my God Kizima washata Come on my God Kizima washata Wait up, tusilembeze Izo maraundi tuongeze Come on my God Kizima washata Come on my God Kizima washata
Inakuwa ni gan, ni mzuka babi Tunazidi kubeng, ni mvumu kubang Una cash kwa fast, una cheers glass Una bato na sis, rudi kwanza klasi Ni kuhusu mamanzi, nyomi wapo ni shazi Tembelea to counter, put you some more Raya dream school, eh, why you want some more? Put the light up, wete sema oh Unainama, ukirudi, tunasingisha bega Shika mkono, ni wako simutie kiwoga Vodka tequila, yagi imesha noga Na itaji kwa high, na asaka kwa free Not pass out, brandi na shushia So war out
Bebeka kwa faso Roll up the bamba Make me wanna come Raka po nipme data Mambo tam tam Pinpoi kwa faso Mambie ni paka monie Ni misa mnyasko Tomzurebu ni rollie Wiki aki waki Stressi kama laki Wiki aki waki Stressi kama okay Weekend I'm faded Fearing very lucky Say the weekend I'm faded Fearing very lucky Sucking up this band So could make you throw your hands up You never understand That's until you throw your hands up Hey I'm sucking up this band So could make you throw your hands up You never understand that until you throw your hands up.
Wait up, tusilembeze. Izo maraundi tuongeze.
Come on, my
G. Kizima washata.
Come on, my G.
Kizima washata. Wait up, tusilembeze. Izo maraundi tuongeze.
Come on, my
G. Kizima washata.
Come on, my G.
Kizima washata.
Yani weti weti, you na bembea. Macho lege lege, lifti na dendea. Roundi na vyozunguka. Kama sino tani Tazi na nichanganya Nege meokutani Sina mzuko wakusepa Iwo faka morning Kushi wapira si roll I'm on my zoning Vile napata moral Sina gautani That's my rosefer Mzinga tara Chaliwa ara ojing Wala sifeki Nungo bezi pata twitter Kwa tena pita Bondi nimefunga koi Vile narunda Bondi nimefunga koi Vile narunda Manzi na nyaka Aki uno kamata Rumu kwa fasi Pele ya peche Baby ni mite Paka pakuche Baby ni mite Paka pakuche
Wait up, tusilembeze Izo maraundi tuongeze
Come on, my G
Kizima washata
Come on, my G
Kizima washata Wait up, tusilembeze Izo maraundi tuongeze
Come on, my G
Kizima washata
Come on, my G
Kizima washata
Yani weti weti, you na bembea Macho lege lege, iti na dendea Yani weti weti, you na bembea Macho lege lege, iti na dendea